Songa za akalulu nga we zitambula bili abili mukaga tuwete kateka tulave ani ayitawo anti onaga anti vao mpitewo buli omu alikuluwa gamba mwai gundi mvira mpitewo bonna bagenda wali ngenda kuzomwezi 15 Januari anti mnayo tujoku wanga tuwa ulida abalizu kubasajja feka tulave ani anayitamu neta andikene songa eza president ya besimbi yao kubuganya kuwa president elata andikene president yoli kakuta Museveni onona lagide minister akola kusonga zoba president mide babalanda kwa saba uleza wa government chilio wachi wanuka okukola kusonga yoku liira abantu abafi rebintu byabwe mu lutalo olwa Alice Lakwena mwangu dala okulaba ng'ensonga eno eva mu ddiiro abantu abawedde ddala 2023 okuba mu district okuli Luwuka president bwabadde wabadde akubye olukungaana nekubeerako ne Mayuge Yiganga Kaliro awamu ne Namutumba baafiirwa ebintu byabwe ate n'obulamu mu lutalo olwa Ssaabayeekera Alice Lakwena owa Holy Spirit Movement era nga luno munange lwatwala akaseera okuviira ddala mu 1986 nga gavumenti ya NRM yakakwata obuyinza kakati ssentebe wa NRM Luwuka Kisa Steven yasoose okwanjulira pulezidenti ng'abantu bano munnange bwe bakyabanja kumpi kati emyaka 40 nga beetaaga basasulwe ensonga eno eve mu ddiiro kakati wano pulezidenti w'asinzidde n'alagira babalanda awamu n'ekirwa kiwanuka okulaba ng'ensonga eno ekolebwako mu bwangu eve mu ddiiro.
Now regarding the Lakwena victims, I want to direct the minister of the presidency and to work with the attorney general to solve this problem of Lakwena victims.
Abalagidde kale mwangweko kakati Pulezidenti Museveni era ayogedde ne ku kitundu kino ekyeruuka nti mu biseera eby'olutalo kyakosebwa nnyo naye nga pulezidenti awamu n'ekibiina kya NRM bakoze kyamanyi okubanga bazza emirembe mu kitundu ekyo era kaakati kikulaakulanira ku misinde gya yiriyiri.
But I'd stop at Iganga to wait for the night to take the guns into Kampala. I had a pair of machine guns and I came with them in the train until the railway station at Iganga. And I got them out because I didn't want to enter Kampala in the morning. At that time, Iganga was a very small.